Usazi majungu alipopenda dunia imebadilika ni vyema mtulie msije kupata magonjwa mkaja kudhalilika pisikali iko ndani wanini wengine we enjoy bwanshem pesa zipo za kumwaga bwanshem kula kujigaragaza bwanshem welcome shishi ten bwanshem shem shem hey 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 hey
KGT makes this trend.